so be fruity gila. Ma funa ma strawberry a corner, funa ma peaches a corner, funa ma apula yonke in the corner.
Mina funa ma orange.
Kulela siswap. Gaza abanye bathanda o banana, abanye bathanda ma kiwi, ama plums. Bafwethu bazozothenga. Ngithayibo bazozothenga.
Ufuna ma grapes, noma ufuna ma peaches. Akhona ma apple, wena letha ma shangura. Ufuna ma grapes, noma ufuna ma peaches. Akhona ma apple, awena letha ma shangura. Awufuna ma shangura, ithi sifuna ma shangura. Akhona ma apple, wena letha ma shangura. Awufuna ma shangura. Labafana abancane namantombazane bathanda utshwala nokubhema insango. Thina siphuza ijuice, thina siphuza ijuice. Labafana abancane namantombazane bathanda iflake nokubhema insango. Thina siphuza ijuice, hithi thina siphuza ijuice. Shu, labafana abancane namantombazane bathanda utshwala nokubhema insango. Thina siphuza ijuice, thina siphuza ijuice. Labafana abancane namantombazane bathanda iflake nokubhema insango. Thina siphuza ijuice, hithi thina siphuza ijuice. Awu skim sam sesiphelele, sivusa sabalele. Yes, kubusa amajeke, yes, kubusa amajeke. Awu skim sam sesiphelele, sivusa sabalele. Yes, kubusa amajeke, yes, kubusa amajeke. Awu skim sam sesiphelele, sivusa sabalele. Yes,
Yes, keep some my jacket. Yes, keep some my jacket. Yo, my jacket.